Nkradi abosoma kɛtrɛ nam brɛbrɛ ɔde brɛbrɛ bɛkɔ nea ofiri makra wo nante yie o makra wo ɔyɔnko dɔfo bi nam brɛbrɛ ɔde brɛbrɛ bɛkɔ nea ofiri makra wo nante yie o nante yie o ɔkwan a worekɔ brɛbrɛbrɛ me dɔfo e brɛbrɛbrɛ ɔkwan so brɛbrɛ wokɔ w'anim a kosɛkosɛkosɛ me dɔfo e kosɛkosɛkosɛ ɔkwan so kosɛkosɛkosɛ wofa wo benkum a brɛbrɛbrɛ me dɔfo e brɛbrɛbrɛ ɔkwan so brɛbrɛ wofa wo nifa a kosɛkosɛkosɛ me dɔfo e kosɛkosɛkosɛ ɔkwan so kosɛkosɛkosɛ ɔdɔm mɔ w'anim kwan tɛtrɛɛ ɔkwan so tɛtrɛɛ anigye nkura wo mu dzoodzoodzo nkogya wo yiye ni w'akyi daadaa mensi wo yiye merepɛ wo biribi a na yiye nko ara na merepɛ wo me dɔfo e makra wo nante yiye o makra wo.